Kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako, waninangawe. Zaidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani, ona katibu wa maji kisimani. Huenda siyo fungu langu, nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi, kimeota nyasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi nimejaa na mlango. Ayo ni mboni yangu, kibatari utambi umetumbukia. Hidira yangu
kiza kinene,
imepeke chonguzo niliyo egemea.
Kiza kinene,
I've been trying not to test you. Mwenza komi niliko zina ishu mpenzi, hope uko sawa. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda vuta yangu maumivu, we yangu dawa.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani, mara kwenye kitanda mara kwa shati. Ai, haya ni maruani, yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu, mekose kuchakua. Tushazamisha meli, yameisha. Nitaambia nini waingo, mugana tirena. Na my feelings ingawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu,
kiza kinene.
Koropo yutambi umetumbukia,
kiza kinene.
Yalla Khidira yangu,
kiza kinene.
It's never gonna be the same, no 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 no.
Kiza kinene.
Tumbukia,
kiza kinene.
Oh, yalla Khidira yangu,
kiza kinene.
It's never gonna be the same, no 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 no,
kiza kinene. Oh.